murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, no kuri FM 93 n'ibice bitatu mu Rwanda nanone Karongi. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mugende no kuri wa3@, radio yacu voa@.com, kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu, maze mukurikire iki kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala, Uganda.
Jende mjitakara cha Mjumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze muri isanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Mu Rwanda abana 38% bari baragwingiye mu 2015, imyaka 5 nyuma yaho mu 2020 bari baragabanutseho 5% bagera kuri 33%. Leta irateganya kugabanya nanone iyi mibare nyine ikagera kuri 15% mu 2030, ni ukuvuga mu myaka 5 iri imbere, kuko uyu nguyu urimo uravamo. Bamwe mu bafatanyabikorwa muri uru rugamba ni umushinga USAID Gikuriro kuri bose. USAID mbibutse ko ari ikigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga. Twatumiye rero umuyobozi w'uyu mushinga USAID Gikuriro kuri bose, Dr. Yvonne Umurungi, kugira ngo atwungure inama ku tuntu dufasha umwana. Ni ku mwana gusa twibanda nyine. Icya mbere, imirire myiza y'umwana, kurwanya igwingira ry'umwana, kurinda umwana indwara ziterwa n'imirire mibi, n'imbonezamikurire muri rusange. Nabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Dr. Umurungi, muraho, murakomeye.
Muraho Thomas.
Icya mbere rwose ndagushimiye byimazeyo uyu mwanya wigomwe kugira ngo wungure abanywanyi b'ijwi rya Amerika ibitekerezo, inama ndetse n'ubumenyi kuri utu tubazo tw'umwana. Ariko rero mbere yuko twinjira neza muri iyo nsanganyamatsiko, nagira ngo n'uyu mushinga ukuriye USAID Gikuriro kuri bose, tubanze utubwire muri make cyane uyu mushinga ni iki.
Murakoze cyane Bwana Thomas Kamirindo. Nange ndabanza mbashimire kuba mwadutumije muri iki kiganiro ingenzi. Umushinga rero Gikuriro kuri bose uterwa inkunga nk'uko wabivuze na USAID, ukaba ukorera mu turere icumi two mu Rwanda. Bikaba ari umushinga w'imyaka 5 twatangiye muri Ukwakira 2021, ukazarangira muri Nzeri 2026. Ubwo rero uwo mushinga w'imyaka 3 ubu turavuga ko twatangiye umwaka wa kabiri. Uteza inkunga nk'uko twabivuze n'ikigo nyamerika gishinzwe gutura amajyambere, ariko ugashyirwa mu bikorwa n'ikomatanyije ry'abafatanyabikorwa batandukanye bakuriwe na seresi abanyarwanda barayizi hano kuva kera. Ni mu cyongereza bayita Catholic Relief Services, ariko tukaba dufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa harimo abo twita Humanitarian Inclusion, ariyo abantu bamenyereye kuri handicap international, dufite ikigo nyarwanda cyitwa Umuhuza, dufite ikindi cyitwa Simpson, ndetse na kaminuza ya Global Health Equity y'Ibitaro. Tugakorana n'abandi bafatanyabikorwa nyarwanda badufasha gushyira mu bikorwa hariya mu midugudu wacu, aribo twita AAA, Caritas Rwanda, YWCA na Duhamic. Ndumva abantu benshi bayimenyereye. Dukora rero nk'uko nabivuze mu turere icumi harimo Nyabihu, Burera na Rulindo, Kayonza, Ngoma, Rwamagana, Kicukiro, Nyarugenge, Nyamasheke na Nyanza. Uyu mushinga rero icyo ugamije ni ukurwanya imirire mibi, gukora uburyo imbonezamirire n'imbonezamikurire y'abana igenda neza, cyane cyane twibanda ku minsi igihumbi ya mbere, ariko mu buryo bukomatanyije kandi budaheza. Ubwo tukongeraho n'abana bo munsi y'imyaka itandatu, abagore batwite, abana b'abakobwa b'abangavu, ndetse kugira ngo dukurikize rwa ruziga rwose ruva ku mugore utwite, umwana mutoya, ku mwangavu, ku mugore utwite nanone akonsa, bikazagera aho tukora rwa ruziga rwose. Ibyo rero nibyo dushinzwe gukora.
Yego.
Hanyuma uburyo tuwushyira mu bikorwa ni uburyo bukomatanyije budaheza. Habamo gahunda y'imbonezamirire, aho tupima abana muri buri mudugudu. Muri utwo turere icumi dukorera mu midugudu igeze hafi ibihumbi bitanu. Mu mbonezamikurire rero dupima abana, twamara kubapima abari mu mirire myiza tukabashimangira, tukabigisha. Hanyuma abari mu mirire mibi ikabije tukabohereza ku kigo nderabuzima. Abari mu mirire mibi yoroheje tukabondora mu mudugudu, mu gikoni cy'umudugudu, icyo twita village nutrition school mu rurimi rw'amahanga. Bamara kondorwa iminsi cumi n'ibiri, hanyuma tugashyiramo n'ababyeyi, kwigisha ababyeyi nabo bakajya mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya, kugira ngo za nyigisho bize byo kugaburira umwana indyo yuzuye, ibyo bashoboye kubona mu rugo iwabo babikoreshe, ibyo badafite babe babona amafaranga muri ya matsinda yo kuzigama no kugurizanya, bakaba bagura ibyo badafite iwabo. Ibyo byose noneho tugashyiraho n'isuku n'isukura mu mbonezamikurire, igisha cyane ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, uburyo bwo kwiga no gukangura ubwonko bw'umwana, dukoresheje ibikinisho. Noneho tukareba isuku n'isukura, tukareba umutekano w'umwana, tukareba n'uburere buboneye inyigisho z'ababyeyi. Muri make ndumva navuga gutyo uko dukomeza tuganira, wenda ndagira n'ibindi byakoze.
Yego. Dutegura iki kiganiro twavuze ngo tugerageze kuvuga mu Kinyarwanda kubera ko n'abarundi babyumva. Akambere nuko utubwiye ko umushinga uzarangira muri Nzeri 2026. Nzeri ni ukwezi kwa cyenda. Yego. Hanyuma ahubwo rero akabazo mbere yuko tuha ijambo abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo mwiganirire, kuki mwahise mu turere icumi gusa? Kubera ko u Rwanda niba nibuka neza dufite uturere 33.
Nibyo ni ikibazo cyiza. Uturere icumi ubwo biterwa USAID idutera inkunga, bavugana na Leta y'u Rwanda bakareba ese mu bushobozi bubonetse ni hehe twakwibanda. Icyo gihe bareba hahandi hari imirire mibi no kuzinjira ikabije niho bahereye. Ariko noneho hari uburyo n'umujyi, uturere tw'umujyi tugira umwihariko, nicyo gituma ubwo na Kicukiro na Nyarugenge byajemo. Hanyuma uyu mushinga waje ukurikira uwa mbere witwaga Gikuriro, nawo wari uri kurwanya imirire mibi n'isuku n'isukura, nawo wakoreraga mu turere dutanu tukomatanyije imirire n'isuku n'isukura n'utundi dutatu tw'isuku n'isukura byonyine. Ubwo rero umuterankunga yashakaga kugira ngo ibyagezweho muri utwo turere bidatakara, hanyuma twongeyeho gukomatanya n'ubudaheza n'imboneza mikurire ubwo bongeraho utundi turere dufite nyine uko nabivugaga igindira rikarishe harimo nka za Nyabihu, Burera, Nyamasheke n'ahandi n'ahandi uturere mu turere two mu majyaruguru no mu burengerazuba.
Radio Ijwi rya Amerika, yego.
Uyu mushinga ariko hakaba n'abandi bafatanyabikorwa ba leta basanzwe nabo bari mu tundi turere.
Nibutse abaduteze amatwi ku yingi ya Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Sanga, turaganira na Dr. Yvonne Umurungi akuriye umushinga USAID gikuriro kuri bose mu Rwanda. Hanyuma rero turaganira ku kibazo cy'igwingira ariko turebera hamwe n'imboneza mikurire muri rusange ku mwana, kurinda umwana indwara ziterwa n'imirire mibi n'ukuntu umwana yagira imirire myiza. Hanyuma nagira ngo nisegure kuri Iradukunda Emmanuel. Emmanuel, ubutegereje gatoya, hanyuma tubanze twungurana inama nanone na Dr. Umurungi ku kandi kantu, kubera ko nyine n'abarundi batumva amagambo amwe namwe y'u Rwanda y'ikinyarwanda. Nk'ubu ngubu uwitwa yanditse kuri Facebook Vewa Radio yacu ati, amazina ye ni James Ndiku, ati igwingira murantahuza ababishoboye. Hanyuma uwitwa wiyise Chris, wiyise Samuel M. Chris kuri Facebook nyine y'Ijwi rya Amerika, ati ni ukuzingama. Dr. Murungi, igwingira, kugwingira no kuzingama, ahangaha abantu abanywanya b'Ijwi rya Amerika b'Abarundi kuri aya magambo haruko abasobanurira?
Yego, murakoze. Kugwingira wenda nabivuga, imirire mibi iri ubwoko butandukanye. Hari imirire mibi ihita iza ako kanya, iyo twita acute malnutrition, nayo iri ubwoko bubiri. Hari kugira ibiro bikeya bitewe n'uko n'imyaka y'umwana. Ibyo ni ukugwingira, ntabwo ari ukugwingira, ni imirire mibi, ndetse ni wa mwana ufite ibiro bikeya. Hakaba no n'imirire mibi ijyanye no kunanuka, nabwo ni ubundi bwoko bw'imirire mibi. Hakaba na ziriya dusanzwe tuzi za bwaki, aho umwana abyimba agatukura, umusatsi ugacurama, ubwo ni ubwoko bumwe bw'imirire mibi. Ariko iza yihuse, noneho hakaba n'ubundi bwoko bw'imirire mibi iza buhoro buhoro buhoro, ukasanga umwana yaragwingiye, wenda iyi ngiyi ubyita ukuzingama, nabyo birashoboka. Ariko n'ikintu twakwita kuroniki, ndumva babiri n'abanyarwanda mwumva kuroniki icyo ari cyo, n'ikintu kiza buke buke, noneho bigatuma wa mwana watangiye wenda ananutse cyangwa afite ibiro bike, noneho no gukura ajya hejuru tayi ntibikurikire, akaba wa mwana mugufi bitewe n'imyaka afite.
Ubwo rero nk'uko mukanyara nibivuze, Iradukunda Emmanuel arategereje kuri telefone. Iradukunda we, karibu ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Iradukunda Emmanuel, ndi mu Rwanda. Na ikintu nashima
hitubwira umutumirwa Iradukunda banza ubwira, yego, uvuze ko uri umunyarwanda ariko ubwira umutumirwa aho uherereye.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kicukiro,
umurenge
wa Kagarama.
Nuko gusha ku ngingo, komeza igitekerezo cyawe.
Ikintu navuga ni ugushima Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda ya gikurira kuri bose, kuko yatekereje ku bana b'u Rwanda bari bari muri mu mirire idashyitse, kuko hari mu bice by'icyaro abantu baba bafite ababyeyi badashoboye kubashakira imirire. Ariko Leta y'u Rwanda yashyizeho iyo gahunda yatujyanyemo abana b'u Rwanda bareka kongera kugwingira, kuko ikigereranyo cyaragabanutse cy'abagwingira n'abapfaga bavuka, buri kimwe cyose cyagiye gihinduka Leta yashyireho iriya gahunda ya gikurira. Kuko ndibuka kuri 14 z'ukwa kabiri 2022 mu karere ka Rwamagana, iyo gahunda yaratangijwe na Remi Kabiri, iyo nama yabereye mu cyumba cy'inama cyaho. Basobanuye iyo gahunda numva ni nziza,
nanjye numva yuko nanjye nakomeza kumufatanyabikorwa nanjye nakoraga ku gikoni cy'umudugudu kandi iyo gahunda twayigezeho ubona ko ibintu bigenda bihinduka.
Urakoze cyane, Iradukunda. Nuko icyo cyari igitekerezo cyawe, ariko noneho rero reka nibarize Dr. Umurungi mu gihe bakenshakira undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika mwaganira. Igwingira udusobanuriye ko ari ikintu cyiza buhoro buhoro, imirire igenda buhoro buhoro idatungana, none umwana akazageraho ntagire ijuru, ntagire ibiro, ntagire uwabidusobanuriye, ahubwo noneho ingaruka z'igwingira ku bwonko bw'umwana, iby'imikurire wabitubwiye, ariko noneho bigira n'ingaruka ku bwonko bw'umwana.
Cyane rwose ingaruka z'igwingira ni mbi cyane, kuko zifata ibice byose navuga by'ubuzima bw'umwana. Hari ubuzima nk'uko tuvuze ko adakura ngo agihingire, ibyo ni ingaruka fizike. Uwo mwana ufite igwingira ni wa wundi uzarwara buri gihe, ingaruka ikubigire azandwara kurusha undi mwana ufite imirire myiza kandi indwara imuzahaze cyane kurusha. Ari uruhinja rugwingiye, ari umwana wigira hejuru ho gatoya, bose bibageraho ingaruka ku bigire, muri risike yo kurwara cyangwa gupfa. Noneho mu myigire, tugiye mu myigire, wa mwana wagwingiye ntabwo yiga neza ngo afate nk'abandi. Ni wa wundi ushobora kuzasibira kenshi mu ishuri, ni wa wundi ndetse udatanga umusaruro ufatika mu ishuri. Kubera iki? Kubera ko bya bice by'ubwonko bwe byagombaga kugira icyo bigaburirwa bitagaburirwa, bitagaburiwe wenda bihagije, ugasanga noneho ubwonko bw'umwana ntibukuze neza, ni wa mwana utiga neza nk'uko nari mbivuze. Noneho no mu kazi, tugiye umwana arakuze abaye umunyeshuri wiga nabi nabi, noneho abaye n'umuntu mukuru agifite, wa wundi ugomba kujya mu kazi hazatanga umusaruro uko yakabitanze kubera ku bwonko bwe bwangwingiye nabwo. Murumva rero ingaruka ziri ku bice bitandukanye, ari ubuzima, ari imyigire, ari imikorere. Noneho niba ari nk'umugore none cyangwa umukobwa, umugore nawe aba afite ntayinde kuvuga amahirwe ariko nsanga afite amahirwe,
reka tubyite ibyago,
afite
tubyite ibyago, abafite ibyago byo kugira
umwana ugwingiye.
Yego, komeza.
Halo,
yego, ndakumva.
Kuvuga ngo wa mugore mukuru udashoboye gutanga umusaruro nk'uko yakawutanze, noneho igihe atwite no kubyara, nawe ingaruka yindi ni uko ashobora kubyara umwana ugwingiye. Nanone urumva icyo kintu ingaruka ku mwana, ku muntu, ku muryango, no ku gihugu, no kuri sosiyete mu buryo en general,
muri rusange.
Ingaruka mbi cyane.
Urangenera
mvuge wenda.
Yego,
sinzi niba uri bumwe umwanya wo kuvuga uburyo bukomatanyije dukoresha, wenda mvuge kuri buri kantu kugira ngo uhereke ukuntu dukora kuri buri gace, hanyuma n'uburyo dushanga ryafasha.
Ye, umwanya turawushaka rwose, nicyo twazindukiye. Ariko noneho unanjye unyemerere tubanze duhamagare twagira Yezu Marcel, kandi mbibutse ko ari Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Sanga. Twagira Yezu we.
Temasi muraho.
Hobe, iminsi myinshi.
Iminsi myinshi cyane, twihugiyeho akazi kabaye kenshi birangira tutakiboneka neza nk'uko byahoze.
Nuko bwira rero umutumirwa aho uherereye n'uburi we.
Yego, amazina yo wayavuze ni Marcel Twagirayezu, Kigali mu Rwanda, Karere ka Gasabo, Kibagabaga, ubwo ni umurenge wa Kimironko. Ndashaka kubaza umutumirwa ikibazo kimwe, noneho wenda nkatanga n'inyunganizi ku ijambo imyumvire. Ikibazo ndamubaza, sinzi impamvu mu ntara, mu turere tutari mu bice by'umujyi, usanga ariho hagaragara abana benshi bari mu igwingira, kandi ariho bafite ibituma umwana atagwingira. Ni imyumvire, ni ukubitegura nabi, mubona byaba biterwa n'iki? Hanyuma icyo rero natangaga, nashaka gutanga inyunganizi, nuko byagaragaye ko dukurikije aya moko atatu y'indyo tuvuga ku isahani yakabaye ari umukororonza ubundi ku isahani y'umuntu noneho mu mafunguro umuntu afata vanidi na peridi n'ibiri byinshi bikaba ari imboga ariko usanga bitewe n'ubwinshi bwinshi by'amafaranga kubera ko ibintu byiyongereye igiciro noneho naho umuntu aherereye hari ukuntu tugura imboga tukazibika ndashaka kubaza niba imboga zibitse zimaze icyumweru muri firigo cyangwa se barazitekera zibika niba zikomeza kugira umwimerere zinatanga intungamubiri zakabaye zitanga mu gihe zisoromeweho ako kanya ibyo ngibyo rero rimwe na rimwe kugira tugora kumenya ngo none ubundi ko bigaragara ko ntacyo bizorotse afita nkaba ndasanga kuri butike bafunze ukaba wamara ukwezi utariye imboga cyangwa se wenda utunguye izo mbuto zo zikaboneka ariko utariye imboga kubera amasaha utangira mu kazi imboga zibika igihe kirekire ntacyo zangiza abantu bari mu ntara aho ubutaka buri bahinga za mboga ziboneka ku buryo bworoshye y'amatungo bayorora kuko ariho dusanga umubare mwinshi y'abagendiye ni imyumvire cyangwa ni ukubitegura nabi
twagira yezu nawe urakoze cyane yego Dr. Murungi
urakoze twagira yezu ku bibazo byiza ibibazo byawe ni ingenzi uravuze uti ese kuba mu cyaro ariyo bafite izungira riri hejuru kurusha mu mujyi ni ikibazo cy'imyumvire cyangwa se ni ukubitegura nabi byose birimo kuba hari mu cyaro abantu bafite ibiribwa bihagije wenda tugereranyije nabo mu mujyi kubera iki aribo bagira ibindira biri hejuru akantu kamwe nshaka kukosoraho mu mujyi si ukuvuga ko izindira ribahari buriya mu mujyi ufite n'imirenge y'icyaro muri iyo mirenge y'icyaro rero naho izindira rirahari kandi muri iyi mirenge y'icyaro y'umujyi nta n'ubwo bafite aho bahinga nk'uko tuvuga icyaro nyacyaro by'uturere two mu cyaro nyine ni ukuvuga ngo naho izindira rirahari pe harimo n'aba bantu batuye mu nkengero z'umujyi bakora imirimo itandukanye mutemiti nabo bafite izindira ni ukuvuga ngo ntabwo ari mu mujyi hose izindira riri hasi noneho tugarukiye ku myumvire ese ni imyumvire ese ni ukubitegura nabi byose birimo kubitegura nabi ni iki ni ukuvuga ngo umuntu isahane y'umwana igomba kuba aho ubwoko butandukanye bw'ibiribwa numva ntari bubujyemo bwose abantu abanyarwanda baje kumenyera indyo yuzuye igizwe n'iki ni mu bwoko butandukanye ko tubuzi ari icyenda harimo ibyiciro bitatu ibitera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara ni ukuvuga ngo urugo niba umutetse indyo yuzuye umwana agomba kurya cyangwa se imiryango agomba kuba harimo nibura ubwoko bune cyangwa butanu muri bwa bundi icyenda icyo gihe rero tukavuga ko uyu mwana aba ariye indyo yuzuye ariko murabizi neza nko mu cyaro iwacu hari aho usanga umwana bamuhaye isahani y'ibirayi n'ibishyimbo ibirayi byuzuye ibishyimbo duke bakumva ko umwana wahaze biba bihagije ariko ntibiba bihagije ahubwo icyo kurya ubwoko bwose bugomba kujyamo akagira ibitera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara ariko cyane cyane bimaze kugaragara ko ibikomoka ku matungo nicyo kibazo kinini turebye inyigisho zagiye ziba hambere mu myaka ishize mu rwanda imboga byarazamutse no gushyira imbaraga mu gukoresha imirima y'igikoni byatumye kurya imboga abantu bagenda babimenyera n'imyigire ikagenda ihinduka ariko ikibazo cy'ibikomoka ku matungo kiracyahari bitewe cyane cyane n'iyo myumvire ariko bitewe no kuba abantu bafite amafaranga yo kuba babigura cyangwa se bakorora aho ngaho turacyari hasi kandi turashyiramo imbaraga cyane ku bufatanye na za minisiteri zitandukanye n'ibigo bitandukanye bya leta ubwo rero nakwishyurije ko ari imyumvire arimo kubitegura neza byose birimo
ariko noneho wenda ngarutse nkabijyana no kuri inganisha na bwa buryo bukomatanyije nababwiye niba muri cya gikoni cy'umudugudu mu matsinda twita imbonezamirire twigi dutanga amakuru tukabigisha uburyo indyo yuzuye itegurwa tugakora mu gukora uturima tw'igikoni tugakora mu itsinda yo kwizigama no kugurizanya tugakora ndetse uburyo bukomatanyije bituma wa wundi umubyeyi yize uburyo bategura indyo yuzuye umubyeyi arabikuza barabimwereka arabikora agakoresha ibyo afite ibyo adafite imboga adafite akaba yaguhinga kandi tekinike twigisha zo guhinga ziba zirimo uburyo buteye imbere ku buryo uzamura umusaruro no gukoresha imbuto zishobotse kandi zikomeye zera vuba kandi zera cyane noneho na bya bindi bikomoka ku matungo atakabonye akaba yakura ku mafaranga akoresheje mu itsinda agurije mu itsinda agakora umushinga ubyara inyungu akaba yagura bya bindi adashoboye guhinga cyangwa adafite iwe mu rugo. Ubwo buryo bukomatanyije rero butuma tureba iruhande zose rwa ruhande rwo kutamenya gutegura neza rwa ruhande rwo kutashobora kubibona ahandi n'imyumvire ibi byose dukora bijyana na gahunda yo guhindura imyumvire n'imigenzere y'icyaro.
Marcel Twagirayezu, yego, cya kabiri.
Ikibazo cye cya kabiri cyari uburyo babika ibiribwa
cyane cyane imboga.
Nibyo koko imboga ntizigomba kubikwa igihe kirekire kuko ziba zitaye intungamubiri zimwe na zimwe, usibye no kubika ahubwo n'uburyo bitegura. Burya imboga ntabwo ugomba kuziteka ngo zishe cyane, tuvuge niba ufashe dodo ukaba uzitetse, ntabwo ugomba kuzitegesha ngo zihishe uba wazimazemo intungamubiri z'ingenzi zimwe na zimwe. Imboga ucishaho kuzikwa umwanya muto nk'uko mu kinyarwanda babivuga zigikucuka zikiri icyatsi cyane cyane nk'izi mboga rwatsi, mbese zigomba gushya cyane kuko iyo zihishije cyane cyangwa se izihitse igihe kirekire ari intungamubiri zigenda zivamo zikabura.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri isanga turaganira kumboneza mikurire muri rusange ku mwana, kurwanya kugwingira, kumuha indyo nziza no kumurinda rero imirire mibi. Hanyuma kuri telefone dufite uwanditse kuri Facebook VOA Radio yacu, amazina yitwa ngo Freeman Wanene. Freeman Wanene,
karame munyamakuru,
urahura komeye.
Namoro turashima Imana rwose, maze twasateze yombi hano iwabo wabeza.
Nuko none se amazina yawe nyakuri ni ayahe?
Amazina yawe nyakuri nitwa Abagabo Emmanuel.
Nuko gusha ku ngingo rero,
ubwo rero nanjye nari ndimo ndavuga ati biriya bintu bijyanye n'imirire, hari ubwo ujya kubona ukabona umwana yikundira nko kunywa amazi menshi, yaba ari kurya arimo aragusaba amazi, yaba arimo amaze gukina n'abandi bana ukabona ajya gusaba amazi buri kanya. Ese mu bijyanye n'imirire, kuba umwana yaba akunda amazi cyane hari icyo byamutwaraho cyangwa byamwangirizaho? Ni icyo kibazo nagira ngo mbaze umutumirwa. Murakoze, murakarama. Ni Freeman Wanene, iwabo wabeza.
Yego, nuko urakoze cyane Emmanuel we.
Yego, nawe mukomere cyane.
Dr. Murungi
sayani arakoze Emmanuel Freeman. Ikibazo bagize ni cyiza. Amazi, umwana ashaka kunywa amazi ntabwo ari bibi. Umwana agomba kurya akanywa. Mu muryango buriya amazi ni ingenzi, ariko amazi agira igihe. Ikindi, amazi agomba kuba asukuye, afite isuku. Amazi asukuye umwana kuyanywa nta kibazo. Ikibazo kiba iyo amazi adasukuye umwana akayanywa, ahubwo noneho akamutera inzoka, akamutera imishwi, n'inyungu yabonye kuri bya bindi yariye akayibura, kuko inyungu iragiye. Nagira impishwi byose biragenda. niyo kuvuga ngo amazi y'imari ariko agomba kuba asukuye. Icya kabiri, amazi ikirere minatura umwanda muri wa bwoko bw'ibiribwa twavuze hagomba kuba n'ubwoko bw'ibinyobwa. Ni ukuvuga ngo umwana niyo umuhaye amata, niba umuhaye umutobeke n'imbuto, niba umuhaye amazi byose birakenewe. Ariko noneho ni ukumenya urabimuha ryari. Reka mvuge akantu wenda kashingiye kuri icyo atari iby'amazi. Abanyarwanda buriya hari umuco dufite utari mwiza cyane wo kuvuga ngo umwana ararya akanywa amata akajya kuryama. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Urya amata ni meza pe umwana, ariko ntabwo agomba gutangwa igihe umwana amaze kurya. Kubera iki? Kubera ko amata aragenda agafata mu nda agatuma bya biryo wariye umwana atabyinjiza mu mubiri ngo abikurure neza, ahubwo bikagabanuka. Amata ni meza ariko uyakoreshe ibintu bitandukanye n'igihe cyo kurya. Ni ukuvuga ngo iyo wishyize hamwe kwa kundi adakuruye n'ubutare umwe na bumwe bwa feri butuma umwana atabura amaraso, ubwo buba bugabanutse iyo uhaye umwana ibiryo nk'amata icyarimwe. Ariko iyo uhaye umwana ibiryo ukamuha nk'umutobe w'indimu cyangwa se w'amaronji, ya vitamini C iri mu maronji ituma bwa butare bujya mu mubiri neza, cyo bita absorption. Ni ukuvuga rero niyo waba udafite umutobe umwana yariye indyo yuzuye ukamuha amazi akanywa nta kibazo. Noneho hagati nk'uko tubivuga bitewe n'imyaka y'umwana, indyo nini tuvuge mu gitondo cya saa nane nimugoroba, hagati hagomba kubamo za ndyo tuvuga ntoya. Muri izo ndyo ntoya hagati hicuramo amata. Ibyo byose tubigisha ababyeyi muri cya gikoni cy'umudugudu.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda. Tukiri ku kibazo cyo kugwingira, indwara yo kugwingira y'umwana, iyo umwana yagwingiye ashobora kuvurwa agakira agakira neza?
Biterwa n'ingingo. Umwana iyo agwingiye mbere y'imyaka ibiri, icyo gituma navuze tugitangira ko twibanda cyane cyane ku myaka ibiri ya mbere, kuko nibwo ushobora nibwo bihari igaruriro. Umwana wagwingiye mbere y'imyaka ibiri uramuvura, ukamugaburira, ukamwondora, umwana arakira kandi akarekipera mbese agakura nk'abandi. Nyuma yaho hagenda haza gake, ni ukuvuga ngo ntabwo umwana w'imyaka itanu wagwingiye ntabwo bizashira ngo bivuye, ahubwo umukorera gahunda yo kugira ngo ase naho agenda arekiperamo gake gake, ariko tuzavuga ngo azamera nka wa wundi ijana ku ijana w'imyaka itanu utaragwingije. Nicyo gituma dushyiramo imbaraga mbere y'imyaka ibiri, mbere y'imyaka itatu, nuko dukora uko dushoboye umwana ye kugwingira.
Mukomeje kumva Radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Umutumirwa ni Dr. Umurungi Yvonne, akuriye umushinga USAID gikuriro kuri bose. Uyu mushinga rero nk'uko yatubwiye ukorera mu turere 10 two mu Rwanda, ukazarangira mu kwa cyenda 2026. Niko se Dr. Umurungi, uyu mwaka w'2026 abana ntabwo bazaba bose barakize, nimba ariko nabivuga, ntabwo bose muzaba mwarashoboye kubitaho, umushinga uzahagarara burundu cyangwa hari suku kumenesha ibanga ariko, cyangwa hari ukuntu USAID na Amerika muri rusange barimo kuganira na Leta y'u Rwanda kugira ngo umushinga uzasubukurwe?
Makumyabiri na gatandatu ntibivuga ko ikibazo kizaba gikoreshwa Burundi. Nk'uko wabivuze gutangira, u Rwanda rufite intego yo kuzaba rugeze kuri 15% muri 2030. Urumva rero 2026 bizaba birangiye, bijyana n'uburyo imishinga itegurwa n'igihe ihabwa. Ni nk'uko gahunda z'igihugu z'iterambere ziba zifite henshi imyaka itanu, imyaka itanu. Ubwo rero ntabwo bizaba birangiye, tuzabera aho tugeze. Ubu ngubu iriya gahunda yo gufata ibipimo bijyanye n'ubuzima n'imibereho cyo twita DHS ya duheruka muri 2020 ubu nitaha ni 2025 iyambe icyerekezo aho tugeze nyuma twari turi kuri 33% muri 2020 mbere yaho muri 20 mbere yaho twari turi muri 38% muri 2015 tukamanuka tukagera kuri 33% ubu turi tuzareba aho tuzaba tugeze muri 2025 hanyuma igahunga n'ingamba zindi zikomeje zifatwa mwabonye ko muri iyi gahunda y'iterambere leta y'igihugu ishyiraho muri iyi gahunda ya kabiri NSC2 imirire kurwanya izindira riracyari muri za gahunda zishyizwemo imbaraga ubwo turebye imibare tuzaba dufite umwaka utaha bizatuma tumenya ese ni hehe inzitizi dushyiramo imbaraga kugira ngo dukomeze tumanishe ubwo rero USAID nta nk'umufatanyabikorwa wa leta yahunga baraganira ati ndabizi ko hazaba undi mushinga ukurikiraho ariko ubwo tuzareba uwo bazayiha ntabwo bivuze ko ari twebwe nka serivisi cyangwa se abafatanyabikorwa turi hamwe bashobora kuduhabwa twebwe cyangwa bigahabwa undi icyo ari cyo cyose hazaba hari gahunda ikomeza kurwanya imirire mibi
radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri Isanga Dr. Murungi twigeze kuvuga uburyo bukomatanyije bw'imikorere yego wagiye ubikomozaho ariko nanone wifuje kubiramburaho gake gakeya nuko bimeze bite
gahunda ikomatanyije rero uburyo tubikora ishingiye kuri gahunda ya leta iyo twita imbonezamikurire imbonezamikurire irimo uburyo butandukanye bujyanisha ku mikurire y'umwana n'imyiza harimo ubuzima harimo imirire harimo uburere buboneye harimo umwana kuba yakwiga ndetse kubona amahirwe yo kwiga hanyuma n'ikumisukura n'umwana umu-child protection kubungabunga umwana niba mbitobanuye neza
kumwereka urukundo kumwereka urugwiro mbese kumwitaho umwana akaba umutware wa mugani
ibindi ibyo ari byo byose byamuhohotera cyangwa byamugirira nabi
icyo
twita mu cyongereza child protection ni ibice bitandukanye by'icyo twita imbonezamikurire rero uburyo nka USAID dukuriye kuri bose dushyira mu bikorwa uburyo bukomatanyije kandi budaheza duhera kuri ya gahunda y'imbonezamikurire duhera ku kintu cyitwa ishidi imbonezamikurire ni ahantu tugenda tukavugana n'ubuyobozi mu mudugudu tukavuga turashaka abanyarwanda bamaze kumenyera ishidi turashaka ahantu mudufasha tugashyira ishidi tugafatanya n'ubuyobozi bw'ibanze tukareba ahantu hashobotse abari mu ngo z'abaturage cyangwa se icyo twita community ishidi hanyuma byose serivisi zikazingira aho ngaho kuri iyo ishidi ubundi leta ivuga ko mu mudugudu hakagombye kuba ziriya zo mu ngo eshatu bitewe n'umubare w'abana bari muri uwo mudugudu ku rwego rw'akagari akaba icyo twita community ishidi niyo ifite yisumbuye kurushaho hakabaho na za zindi z'icyitegererezo ziba ku murenge ubwo rero twese cyane cyane dukunda gukorana n'izo zo mu ngo na ziriya zo muri community twita community ishidi ubu komatanyije bwa serivisi bubera aho ngaho ni ukuvuga ngo niho igikoni cy'umudugudu kibera turakorana n'abajyanama b'ubuzima n'ababyeyi b'urumuri bagapima bakondora bagatanga inyigisho hanyuma hakabaho no kwizigama no gukora imishinga iciriritse gukora imirima y'igikoni ibyo byose bakabikorera aho ngaho hanyuma bakajya kubikorera ibyo bizi aho ngaho kuri ishuri bakajya kubikorera mu rugo noneho b'abana ubwo urumva iyo pakeji yose irareba kuva umugore ucitse umwana ukivuka wonka na wa wundi umaze kuba mukuru utangiye gufata imfashabere Iyo umwana ageze imyaka itatu ajya muri ECD. Aho muri ECD naho tukagira serivisi ahabonera ijyanye no gukangura ubwonko, gukina, kwiga. Ntabwo tuvuga ngo umwana wo muri ECD ariga gusoma no kwandika cyangwa se umwana wo muri primeri kujya. Umwana afite uburyo yigishwa mu buryo bwe no mu myaka ye, akoresheje ibikinisho, akoresheje kuba yateranya utuntu, akamenya kutubara, akamenya amabara, akamenya uburyo n'ibi kintu ari uruziga, niba ari yandi. Ubwo rwose hari uburyo n'imfashanyigisho abari ababyeyi bafasha abana baba bafite bituma bamenya gukangura ubwonko bw'umwana, gusoma ibitabo by'amashusho n'iki ibyo byose. Hanyuma hakaba aho ngaho nyine hakaba na gahunda z'ababyeyi. Ese abo babyeyi bafite abana barerera aho ngaho hari icyo bazi kugira ngo serivisi abone muri ECD nagera no mu rugo serivisi ikomeye. Nicyo gituma tugira n'inyigisho z'ababyeyi. Twita parenting session. Aho ngaho haba harimo uburyo bagaburira umwana, uburyo bita ku mwana, uburyo bakinisha umwana, uburyo ushobora no kwikorera ibikinisho ufite ibikoresheje ibikoresho ufite iwawe mu rugo utarinze kugura ibiguhenze, uburere budahutaza. Ibyo byose ibi binyigisho bihabwa ababyeyi. Ubundi tugafatanya n'abayobozi b'ibanze, abamudugudu, abaseri sosiyale, abajyanama b'ubuzima bose ni komite y'umudugudu. Hari n'iza ECD twafatanyije n'ubuyobozi kubaka, twashyizemo na biro y'umudugudu. Biro y'umudugudu kugira ngo iyo komite y'umudugudu imenye uburyo ikurikirana ibikorwa bibera aho ngaho kuri ECD. Abana bakigwa gute, biga gute, babona ubundi gufasha aho ngaho kuri ECD? Abana babona igikoma cyangwa se babona indyo? Ibyo byose ni gahunda ikomatanyije, tutibagiwe n'aba bana bafite ubumuga. Abana bari barahenze mu ngo badasohoka, basohoke bagende n'abandi, bige gusabana n'abandi, bige ku nabo bakangurira ubwonko nk'abandi. Noneho na serivisi zindi bakeneye zo kwa muganga tubahuze nabo kwa muganga, kugira ngo rimwe na rimwe hari igihe ushobora kukohereza umubyeyi ufite umwana w'ubumuga kwa muganga, ugasanga bimugoye kugerayo. Noneho rero twebwe dufata abaganga, abaforomo, bari abagorora ingingo, abafiziyo n'abandi, tukabazana hafi kugira ngo barere abo bana hafi y'iwabo. Serivisi bakeneye bazibonamo, niba zirenze bohereze ahandi bashobora kubona izo serivisi. Tugakorana n'ubuyobozi buriya bazi kimwe afere sosiyale cyangwa se n'abasosiyale bo ku mirenge baba bafite umurongo muri nyabigi zabo, aho bashinzwe gufasha abatishoboye. Ubwo dukoranye nabo rero tumenya ba bandi bayikeneye koko, akaba aribwo bahabwa ubwo bufasha. Ari ubwo bufatanye bwo kugira ngo twe twamenye abaribo, bamenye ubufasha bakeneye, buri wese ufite icyo ubufasha akeneye. Kuko ufite uburyo bwo kutabona ntabwo afite ibyo akeneye bingana n'umwenda ufite ikibazo cyo kugenda cyangwa se ubukeneye igare, ubukeneye imbago, byose biratandukanye. Ubwo rero dukora icyo kintu cyo gukora ubuvugizi no ku kubamenya no kubohereza kwa muganga cyangwa se muri izo serivisi zishinzwe gufata abatishoboye. Ndumva icyo nayinibagiwe ni ihame ry'uburinganire.
Uburinganire hagati y'umugabo n'umugore,
kugira ngo ababyeyi b'abagore, ababyeyi b'abagabo bose bite imibereho y'umwana, bamenye uburyo barera umwana, bamenye uburyo bagaburira umwana, kuko ni inshingano zabo bose kugira ngo bigerweho. Icyo twifuza cyo kurwanya igwingira kigerweho bose mu bufatanye n'ababyeyi bombi. Ihame ry'uburinganire, kuganira mu muryango, gufata ibyemezo hamwe, cyane cyane ireba ubuzima bw'abana, ubuzima bw'umuryango. Iyo tutacyagombye kwinjira mu rugo bawujyana ahandi aho kujyana ku rundi rw'umuryango, cyane cyane n'urundi rw'umwana.
Noneho duhamagare Muvunyi Siriro. Muvunyi,
neza kamere ndi we,
uraho urakomeye?
Iminsi myinshi.
Yego, myinshi. Bwira umutumirwa aho uherereye.
Mbanje kuramutsa umutumirwa wacu mwatuzaniye, ndi mu Rwanda nk'uko mbyumva cyashimwe ni kuri nimero mu karere ka Karindwi mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Hanyuma ntabwo ndi bugaruke kuri byinshi kuko ari abatumirwa, ari abo mwagiye muhamagara, ari n'umutumirwa wagiye abigarukaho. Ariko gihe icyo ashobora kuba namubaza ni cy'uko hari ingo zimwe na zimwe usanga abana baho bavuka nko muri izo ngo baba bafite imirire mibi, waba ureba ukabona nta kigenda, yagwinjimu mu gihagararo, wareba imyaka ye ugasanga umwana bakakubwira ngo ari mu myaka itanu, ariko wamureba ukaba wagira ngo gafite nk'imyaka umwaka n'igice cyangwa se imyaka ibiri. Ikindi, hari n'ingo usanga zifashije pe bakora ibishoboka byose bakavukishamo nk'umwana ugira icyo kibazo cy'imirire mibi, nyamara mu buzima busanzwe ubona nta kibazo bafite, ubona bakize. Yewe n'ibyo wenda bakajya nko muri santire nutritionnaire ukabona n'ibyo babwira gukora barabikora, ariko ukabona umwana nta kintu kiri gutanga. Icyo gihe biba byatewe n'iki? Ikindi nagira ngo mbaze ni ese Gikuriro kuri bose ni umushinga wegamiye kuri leta cyangwa se ntabwo begamiye kuri leta, ntabwo ari gahunda ya leta? Ikindi nagira ngo nsobanuze, ese nyuma yo kuba bita kuri iyo mikurire y'abana Gikuriro kuri bose, ese nyuma yabyo hari ikindi kintu bashobora kuba bakorera nk'iyo miryango ibifite abana barimo muri iyo mirire? Ikindi, hari ababyeyi uko nigize kujyayo mbere uko bimeze, kuko hafi y'aho ntuye icyo kigo mbonezamikurire kirahari, ariko ugasanga nk'ababyeyi nk'umubyeyi aravuga ngo umwana wanjye yanga kurya, arya ajogora, bakavuga bati ugira intumbanumba kuko batekerayo nyine, ariko ibyo bateka ni ibyo ababyeyi bitwaza, ibyo ababyeyi batwara bagatekerayo bakabagaburira muri rusange. Ariko ugasanga ngo umwana wanjye arashobora mu rugo, umwana wanjye ugasanga ibyo avuga uruhande rumwe urabyumva, ariko ubundi bwo wabyumva. Nagira ngo abe yagira nk'iyo nama nyine asobanure ibyo ngibyo. Murakoze.
Nawe urakoze cyane. Dr. Murungi Muvunyi, rero wamubwira iki?
Urafasha kumva, ntabwo Muvunyi namwumvaga neza. Ndumva hari ibyo ntashoboye gufata mu byo yabajije.
Turagenda dufatanya.
Ikibazo cya mbere yavugaga ati ntabwo cyari ikibazo, cyari nko kumva ko umwana ufite imirire mibi uzingiye ushobora kumubona nk'umwana w'imyaka itanu ukagira ngo afite ibiri cyangwa afite umwe n'icyo. Icyo ntabwo ari ikibazo, n'ibyo kuko umwana uzingiye twavuze ko adakura ajya hejuru, igikuriro cye kiba kituje aho, ndumva nta kibazo cyari kirimo. Icya kabiri, ese Gikuriro ni Gikuriro kuri bose ni gahunda yigenga cyangwa ni gahunda ya leta? Ni umushinga, uburyo umushinga ikora nk'uko navuze ni imyaka itanu, ariko uyu mushinga ni uguterwa inkunga na USAID. Ni umushinga wunganira ufasha leta muri gahunda za leta, gahunda zo kurwanya igwingira ni gahunda za leta. Imfashanyigisho zose dukoresha ni imfashanyigisho za leta, yego tuzigiramo uruhare mu kuzikora no mu kuziganira. Murabizi ko mu Rwanda habaho amatsinda atandukanye yo kuganira ibikoresho na guidelines, imirongo ngenderwaho iganirwa hagati ya leta n'abafatanyabikorwa, ni nabyo dukoresha n'imfashanyigisho zivamo ibyo dukoresha. Kandi mu gushyira mu bikorwa dukorana n'inzego, dukorana na za minisiteri, dukorana n'uturere, imirenge, utugari kugera ku mudugudu. Ni ukuvuga rero ntabwo bavuga ngo irigenga cyangwa se si gahunda ya leta, ni gahunda iterwa inkunga n'umufatanyabikorwa ariwe USAID, ariko gushyirwa mu bikorwa kujyamo kujyanamo n'inzego za leta. Icya gatatu niba nacyumvishe neza ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuvuga ngo umwana wanjye ntakunda kurya, umwana wanjye yanga kurya, yabigenza bate?
Yego,
mu by'ukuri umwana ufite ubuzima bwiza, umwana udafite ikibazo utarwaye ntabwo yanga kurya. Umwana utarwaye ukurikirwa neza, ukina, ufite umwanya wo gukina, umwana ntabwo yanga kurya. Ahubwo ikiba ni iki? Abana kirera icya mbere ugomba kumenya ko niyo ntacyo arwaye, umwana wanga kurya uramujyana kwa muganga umuvuze urebe niba nta kibazo. Niyo muganga akubwiye ko umwana nta kibazo, ubwo rero urareba ese uburyo turera umwana, uburyo tumugaburira, niki kimubuza kurya? Niba nta nzoka afite nicyo gituma mubona no muri gahunda za leta abana bahabwa imiti y'inzoka buri mezi niba ari atandatu cyangwa atatu sinibuka neza, ariko mu mwaka nibura kabiri umwana abona imiti kinini cy'inzoka. Ubwo se uwo mwana niba nta nzoka afite nta bundi burwayi afite, uwo mwana ntabwo yagakurya. Ahubwo ikiba ni uko ujya mu ngo hari ikintu abantu baba bamenyereye kurya. Reka duhere wenda mu ngo zo mu mujyi, mu ngo zo mu mujyi abitwa ko bifashisha barazana amafiriti, barazana mayoneze, barazana kecapu, umwana wakubitaho imboga kinzani yewe izo sinzi ushaka, cyangwa se umwana wavuga ngo umwana ntarye mu gitondo yariye wenda yariye umugati w'icyayi cyangwa yanyoye igikoma, sangapi bamukubita shokora, sangapi bamukubita biswi, saa sita zagera uwo mwana arajonje koko. Ibyo niba ngo tuvuga bifite nabyo rero ni ikindi kibazo. Umwana agira ibyarya bimufitiye akamaro, hari n'ibindi bitamufitiye akamaro, nk'izo za biswi, nk'izo za kecapu, za mayoneze z'iki, ibyo byose ntabwo umwana bifitiye akamaro. Ni nacyo gituma wenda nsubira inyuma tuvuga ngo imirire mibi turimo turwanya, hari imirire mibi yo kubura ibiryo, hari n'imirire mibi yo kurya bikabije, cyangwa mu babyeyi bize cyane cyangwa se bameze neza, nibyo mbona abana babyibushye bafite umubyibuho ukabije uri muri byiyongereje. Iyo ni iyindi ngingo. Ubwo rero umwana utarya, umwana muzima utarwaye, ukina neza, ntashobora kwanga kurya. Ahubwo rero ngo muri kwa kundi tuvuga ngo umwana indyo y'umwana ku munsi iba iteye ite, ugomba kuyireba, ukayireba mu gitondo kumuhiki, saa yine kumuhiki, saa sita kumuhiki, saa cyenda kumuhiki, nimugoroba kumuhiki. Urebe niba byuzuye, niba byose birimo. Kandi ikindi wenda navuga nanjye nk'umubyeyi, nta mwana n'umwe ukunda imboga cyane cyane imboga rwatsi, ibyo byose ni ukubibamenyereza, ni ukubibamenyereza umwana kumva ko imboga
ni ngombwa,
itagomba kubura mu ngenzi. Kubimumenyereza jyewe ndibuka abana banjye bakiri bato najyaga mbashyiriraho navuga nti nigomba kurya imboga, nanwa mutoya bukira wanjye yajya bavuga ati reka mbanze ndi umuti wa mama mbone kwirinda noneho ibyo byanjye,
ukabyita umuti
wa mama n'iki ni imboga kuko kazishaka arazirya z'umuti.
Ariko akazirya nicyo gikuru.
Rero ababyeyi ni gufata inshingano zo kuvuga ngo ndamenye icyo umwana ari cyo.
Hanyuma
ikindi kijya kigaragara wenda yego
Dr. Murungi yari yabajije ati hari ukuntu mujya mukurikirana imiryango muba mwarafashirije abana iyo gahunda yabo irangiye bagiye noneho umwana ntabwo mukimukurikirana ibyo ngibyo bikomeye, nyuma hari ukuntu mukurikirana uwo muryango?
Umuryango dufitemo abana,
yee
abana twondoye,
yego
tuvuge abana bari bafite imirire mibi bakondorwa,
yego nicyo ngicyo.
Ubundi iyo umuryango ufite umwana ufite imirire mibi ajya muri gahunda nyine y'igikoni cy'umudugudu, yamara kurondorwa agomba icyo gihe yondorwa ubushyuma indiri aza kubigirati buri munsi buri munsi. Iyo amaze kuva mu mirire mibi habaho igihe cyo kwikurikirana, wengi kwenye na aza buri munsi ariko araza buri cyumweru yamara kumera neza n'ibindi byose byarindi twavuze bikomatanyije yagiye mu itsinda rizigama yagiye mu yakoze umurimo w'igikoni agiye muri gahunda zo guhindura imyumvire agiye muri za gahunda zo kwigisha ababyeyi iyo amaze kuba tuvuge ngo yasubiye ku murongo ubundi itsinda rihura buri kwezi itsinda ry'igikoni cy'umudugudu usahura buri kwezi bapima bakurikirana
yee ijwi rya Amerika mu kirundi yego n'ikinyarwanda
icyo gihe rero uwo muryango ntabwo tuba tukireba umwana wenyine tubareba umuryango uwo muryango urakurikiranwa noneho kubera dukorana n'abayobozi b'ibanze tuba dushaka ngo ese cya gikoni cy'umudugudu igize umushinga ujuye ubishobora gukomeza tugomba gushyira mu bikorwa ibintu bituma n'umushinga uhagarara cya gikoni cy'umudugudu gikomeza kuko n'ubundi mu gikoni cy'umudugudu umushinga ntabwo ubahiriye icyo ntabwo ubahiriye ibyo guteka niwo wabyizanira tubigisha gukoresha ibyo bafite barabyizanira imboga zikaba ziri mu mirima y'igikoni wenda icyo twafashije nubwo ni icyo twita fasilitesheni kwigisha kugira ngo babimenye
no kuborohereza
ababafasha abakorerabushake babafasha kuzana imfashanyigisho wenda no mu matsinda gufata wenda ku matungo magufi rimwe na rimwe wenda gutanga imbuto kugira ngo bashobore gukomeza byagaragaye n'ubushakashatsi buragaragaza ko iyo umuntu umuhereza n'ibiye biracyo dushaka ngo nitugenda bazabe bagifite bya bikorwa bikomeze
Dr. Murungi Yvonne ararekwa ntashira n'ukutubabarira rwose igihe kiragiye n'ukutubabarira ararekwa ntashira nagira ngo ngushimire cyane nibutse yuko uri umuyobozi wa USAID gikuriro kuri bose mwese bamwanya ibijwi rya Amerika murakarama
fight it out.